Sentali lagi nitema. Sentali lagi nitema babema. Sentali lagi nitema babema. Sentali lagi nitema wezinsizwa. Logo tisoges kanu babema. Logo tisoges kanu wezinsizwa. Awu seyithanda imali intombi zethu. Awu seyithanda imali intombi zethu. Mawushela intombi intombi funa insizwe nemali. Mawushela intombi intombi funa insizwe nemali. Mawushela intombi intombi funa insizwe nemali. Mawushela ungenamali ngaduso zemanzi. Mawushela ungenamali ngaduso zemanzi. Sona sezithi njena. Wow, says it in
Jen.
Says it in Jen. Ngiyishela intombi yangibuka phansi angikhipha phezulu ngizo sithi hayi cha ngathi akuhambanga kahle lana. Awu seyithanda imali intombi zethu.
Aseshabalela 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 matemba aseshabalela matemba aseshabalela matemba.